कुन रेडियो सगले अमेरिका दी रेडियोन सगले अमेरिका उतता का ब्याम जिमाता तगलगले केसा सालामा फोलका अंगसा सदित मीटर बांडी डिगडमी लमा डिगडमी जनरेट वाशिंगटन डीसी राका दबरसो सगंता फान रोमो अमजलका atta moltan aggeffato ta kenya jallatamo kannena manti islama hordoftan maran baganagan ayyan eid al adha gesan jenna guyana rajimata donkolulesa digdami ja barakuma lama kudalam kesumesutun kesanarra jallanne gamadat
karodudu bisumwani namo dandi ti aggeffato ta kenya kamoltan united states madde che jabuti ra dula farashor kesumma geggesitu daran baballiste jirti jedama
Matao duarati angotti mana murti addunya ka yakka qoratu Kenya ke satti dawanna guya shaniga gesaniru odu ke satti gabasa qabna ayani dal adha biye ke satta tamitti ka bajameola odu wodetti debin kantor ballamat tal tokko diatu qoppi miso mas qabna aga tumura saganta ke nyatti nolin tara tura odu addunyan saganta ke nyajal qam
United States oji farra shororke summa madde warana shebi yegan Afrika Djibouti ragegge situ guddaul kwasu she gazetan Washington Post gabasejira akka gabasa Washington Post kanati tayarun warana namaleyin drones jedaman erga sani ka Somalia ke sav Yemen ke satif guyoti yotikkat guyatokotti sati kudaja rendebia yotikkat guyatokotti sia kudaja madde warana Djibouti ke sa Rakau yokanimo rakubatu jada mejira. Kamadde warana sana kesa jiru. Mora akajaba tegamu Camp Lemnoer jada mukesati. Kondalot Amerika garat ibasadita antu. Dulaf balalit ayarota na malayikana. Karor suf kendesu tibobbe jiras jada mejira. United States dulaf arrashur kesumma. Ayarota na malayin gegesi tukanaf. Madde warana Djibouti daala. Drelet ayara Ethiopia Seychelles sit akagargaram to kadubate gazeta Washington Post garu kamad Djibouti kesa camp lemonerit yero madalamu qittami wal qittemiti ba isan sun baye tikada waqaf lafjede jira akagazeta kunjerut camp lemoner han ura dula to anna farashor kesuma tayaro tanamaleyin gutum afrika kesat baballata jiruti Atalanga mana murti yakkala aluka sadarka dunya fantu basuda dawanna guyota shanif Kenya ke satti geggesan namota okkara Kenya barakuma lama afsaddeetin dafa manda wachu dan tumurani jiru gabasa geb jeslo soratu dubisa.
Bosundan qara mana manti kristana kim baka eldoret jiru kana masoddo macala gan afurin durat jiga kesan jira kesa gubanit gorti. Wanna kana huja mamtu qalbina matin banne tanmi Kenya filanno presidentumma namirratu alfit sunratti waltolcheyet akijechto kumma motumotatti filanno Kenya sunratti namkum tokko dibitokko dumate kumjaatama kumdibija caalattu bagate tigafatam tuntun ni wita dabrke sammo war eldoret kawarani gosa namedurra fitkanitti gortetin ICC ni warga fasakkan nam walfaccisise serisani akkamitti demu takjiru fi dubbisani akkamitti kalalu jiranelletem warikanammo abban alanga adda kaduri ka abban alanga adda ICC man murti addunya jechu Luis Moreno Campo guyeto kollenut goretin rakkunu kes jirru nunga fanne jette tramate akka tigafatam tuntanatti dubbitana ICC qofat wantolchi tolcha
We also cannot address all of the crimes. So what we have been trying to do is
Makanjer wanjer sun tufa yudu banne ke sabu ndande no wanni no gona mo warra huji hamam to akasi sun ojjate ragasani walit guretini man murti diesujed warri filanno ke niya tagan afuri indurat golo gos walasi sanjeda ni himatan sunin namikitana mumme ministera uhuru kenya tafafi numi parlama bitana William Ruto fani warra mantani suma president ta of durgo mojer
Syria magala Damascus ke satti bombing konkolata ra masjida to kucinatti do yot qatena motashana ajese kabro sodduma olmade sejira waligalten dukasa dabin sajal qabame guya to koffatti bombing kun do samun halajru rafa mata sejirama qabsaun nimormito taf dabaton odu Syria kagabasanitti bombing sun ganda daf shawk ke satti do same daiman namota balasana ke satti madawan ke sejiru jedame jira Salata jimaata ganamati booda kuta Idlib keessattis humnoota mootummaaf finciltoota gidduutti wal waraansi geggeessamuun gabaasamee jira. Akka dhaabbanni mormitootaa Syrian Observatory for Human Rights jedhutti wal waraansa Idlib kanarratti humnoota mootummaarraa yoo xiqqaate namoota 9 finciltoota irraammoo 4 ajjeesame. Kadhagaa jirtan raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afgaanistaan gama kaabaa keessatti taleellaa boombii masjiida tokko irratti geggeessameen yoo xiqqaate namoota 40 ajjeesame jiru aangawoonni naannoo. Baatilee hedduu keessatti ajjeechaa hama isa duraa ta'uusaa taleellaan kun magaalaa kutaa Fayrab Mayamaanaa keessatti yeroo ummanni jalqaba ayyaana musliimaa Idaladahaaf masjiida keessatti walitti qabamee salaataa jirutti haleellaan kun geggeessame jedhu aangawoonni. Akka aangawoonni kun jedhanitti namni boombii dhoose sun aangawaa mootummaa yeroo sanatti masjiida sana keessatti salaataa ture ajjeesuuf haleellaa sana geggeesse. Aangawichi balaa sanarraa hafee jira. Garuu kanneen ajjeesaman keessaa 20 ol humnoota nageegumsaati jedhamee jira. Yuunaayitid Isteetsi adoolessaa aga fulbaanaatti baatilee jiran keessa dinagdeen ishee 100% harka 2 guddachuun himamee jira. Dandeettii waa bitachuu uummataa dabaluutu guddina kanaaf dhageessisee jedha mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ibsarra baaseen. Hayyoonni dinagdee Yuunaayitid Isteetsi akka tilmaamanitti baatilee 4 ittaanan keessas dinagdeen biyyattii 100% harka 1 qabxii 8 kan guddachuuf jiru ta'uun beekamee jira. Naannoo nuti jirru dabalee kutaalee Yuunaayitid Isteetsi andaara galaanaa gama bahaa jiranitti 7 bomboleettiin jandoo makatee deemu kan Hariken Sandi jedhamu kan itti dhufaa jiru ta'uun beekamee jira. Bomboleettiin Hariken Sandi jedhamu kun odoolota galaanarraa bahamas roobaaf bubbee hamaadhaan dha'uudhaan balaa guddaa dhaqqabsiise jedhamee jira. Arra guutummaa odoolota Kaaribiyaan keessatti yoo xiqqaate namoota 28 ajjeese jedhama. Humni bubbee kanaa ka dadhabaa deemu ta'eyyuu ammallee sa'aatiitti kiiloomeetira 130 bubbisa jedhamee jira. Kibxata ganama ka magaalaa Niyuyoorki dhaqqabu ta'uunis himamee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله بسم الله جل جل قبدر الرحمن الرحيم رحمة مسارة الحمد لله نعمة سندرة قلت عيسات قلوك انجارة
Ayyaanni Idul-Adhaa uummata Islaamaa Itoophiyaa keessa jiran maratti har'a kabajamee oleera. Ayyaanni guddaan Arafaa jedhamuun beekamu kun barana yeroo 1433 kan kabajame yoo ta'u, ayyaanni har'aa kun uummanni mormii mootummaa irratti qabu kan itti ibse ture. Sirna Istaadeemii Finfinnee keessatti gaggeeffame attam ture.
Ayyaana kan hin ayyaaneffanne guutummaa guututti musliimni Finfinnee keessa jiru Istaadeemitti bahuun ayyaaneffachaa illee. Akkuma beekamu uummanni musliimaa waa'ee amantii isaa gaaffii 3 mootummaa gaafatee ture.
Maal fa'i?
Tokkoffaa waliyaan kolleejii musliimaa dhaabbata musliimaa waan ta'ee fi qaama mootummaa yookaan immoo qaama majlisaa musliimota bakka hin buuneeni hoogganamuu hin qabu kan jedhu mootummaan Ahbaash kan jedhamu amantii alarraa dhufe jechuudha gara Itoophiyaa uummata musliimaa irratti fedhii isaa malee masgiida galee doorsisuudhaani. Irratti fe'aa jiru waan ta'ee fi kun akka dhaabbatudha. Inni sadeeffaa immoo majlisni jechuudha musliimota bakka hin bu'u. Kana dura majlisoonni yookaan immoo bakka bu'aa musliimaa jedhanii warri kaa'amanii jiranii ifaa bilisaan musliima guutummaa guututti bakka bu'aa waan ta'eef filmaanni haqaa fi ifaa bilisaan kan ta'e musliimotaan haa gaggeeffamu kan jedhu gaafiin kun musliimaaf hin deebiin jechuudha. Filannoo kana haala musliimni barbaaduun masgiidatti jechuudha. Haalaa fi ulaagaalee musliimni barbaadu kan amantiin keenya nuuf ajaje haala mootummaan didee qabalee fi godinoota adda addaa irratti godhee jira jechuudha. Mankiraasistoota ashabbaaroo ta'ee sababa nu jalaa hidheef jechuudha komiteewwan keenya akka nuuf hiikaman mormii dhageessisaa illee warreen dhimma kanaa wajjin wal qabate iddoo adda addaatti hidhamanii jiran akka gadhiifamanii sagaleen keenya haa dhagahamu. Televizyiniin Itoophiyaa sagalee musliimaa dhoksuudhaani yeroo hundumaa soba dubbachaa jira waan ta'eef kanas ni morminaa gochaa kanarraa dhaabbachuu qabaadhame mormaa waa'olee ajjechaa fi doorsisaan yookaan immoo mana yaatti guurun muslimotarra akka dhaabbatu guutummaa guututti muslimni Itoophiyaa iddoo adda addaa jechuudha bahee haala dhageessifataa oolu.
Ergama adda addaa of keessaa qabdu kan jedhan jiru isin maal jettu?
Ergama addaa dudduba akka hin qabne kana aangawoonni mootummaa guutummaa guututti beeku jechuudha. Qaamonni mootummaa beeku. Fakkeenyaaf yeroo komitoota keenya bakka bu'eewwan keenya haasofsiisanii kun gaaffii mirgaa keessan jedhanii haasofsiisaa turanii booda garuu dudduubaanii gaaffiin keessan gaaffii politikaa dudduubaa icciti politikaa qaba waan ta'eef jedhanii komitoota keenya jedhanii jiru. Haa ta'uyyuu malee musliimni guutummaa guutuutti ergama biraan qabu dudduuba keenyas waan tokko hin jiru jechuudha. Gaaffii mirgaa gaafannee gaaffiin keenya nu deebi'uu qabaadha.
Gara magaalaa Jimmaattis haala inni kabajame bilbilee gaafadheera.
Uummanni magaalaa Jimmaa duraan sababa waldhabbiin adda addaa si namoonni uummanni barbaanne tokko tokko sababa jiruu fi garagaratti yeroon qoodame isa laataa ture jira. Haadha immoo hundinuu bakka jiru kallattii jiru isa darbe irrattis ayyaana ramadaana darbeetii fi sayyida ladahaarraa kanattis hundinuu wal ga'ee ganamaan akka sagadaa subii nama siidota irratti sagadameen hunduu achitti wal ga'ee deemee magaalattii irratti salaate.
Kan durii irraa wanti adda ta'e har'a kan ta'e maayin?
Baay'inaan mormiinii fi wanti mallattoo mormii adda addaa ittiin agarsiisaa turan isa duriitiin garagara. Fakkeenyaaf waraqaa boora qabatanii bahuun kaleessarraa qabee dhiingaddarraa qabee karaa waraqanni kun baay'ee raabsame namoonni hunduu harkaa qaba ture. Waraqanni kun ergaa adda addaa ofirraa barreeffamaanis qaba qabatee ture. Uummanni addaatti isteediyeemittii keessatti seenaa wal ga'u uummanni baay'ee waraqaanii lafuma kanatu boora ture jechuun hin danda'amu.
Waraqaa sanarra barreeffamni barreeffame maal jedhu?
Filannoon gaggeeffamaa ture filannoo keenya miti kan filannoo gaggeesses qaama keenya miti. Filannoon gaggeeffames uummata keenya ni laalu nuyi wal ilaalu filannoon kan ahbaashaati kan kaadiree mootummaati malee nuyi ilaalu waan jedhuufi. Akkasumas uummata guutuu kana bakka bu'anii koreen uummataa warri Finfinnees hidhamanii hidhaa jiru waan ta'eef warri hidhaman haa hiikamu warri jedhus jira. Kan biroos jijjiru walumaa galatti waraqaa babal'aadhaanis chaartiidhaanis jira carqeenis jira wanti barreeffame garaagara.
Yeroo ayyaana kana akkasittiin mormii keessan mul'istan kana humni isin eegu naannoo keessan hin turre?
Humni eeguugaa walumaa galatti ijaaramee dhaabata jechuun hin danda'a. Qaamni poolisaa isteediyeemittii keessa dallaa jara marsanii dhaabatu. Qaamni federaalaa immoo dallaadhaan alatti makiinaa irratti fe'amanii hidhannoo hunda qabatanii yeroon sosocho'anii fi yeroon uummata fuulduratti mul'atan baay'inaan ni mul'ata. Keessattuu yeroon uummanni sagaleen keenya haa dhagaamu jedhee sagalee tokkoon isteediyeemii guutee kan hidhaman haa hiikamanu sagaleen keenya haa dhagaamu filannoon gaggeeffame filannoo keenya miti nuni ilaalu waan jedhu kanaan sagaleen uummataa sagalee wal fakkaateen hundinuu waraqaa harkatti qabate haala kanaan jira yeroo kana baay'ee sodaachisa ture. Yeroo kana immoo qaamni poolisaa keessa jiran hundu waluma ijaaranii bakka dhaabatanii maan daawwachaa jiru. Duraan garaagarummaan tokko kan guddaan jiru ayyaana isa darbe irratti qaamni uummata muslimootaa sagachiise qaama uummanni fedhuuf uummanni barbaadu tun ta'in dirqamaan sagachiise waan ta'eef achirratti jeequmsa guddaatu ture. Har'a garuu qaamni sagachiise qaamuma uummanni jaallatuuf uummata uummanni jaallatu waan ta'eef isa kana innaa ergaan waltajjii irraa eegalu namni hunduu naamusaan ofsee ergaan kun afaan Oromiffaatiinis dabree ture afaan Amaariffaatiinis dabree ture. Weega sagadame boodas ergaan afaan Arabiffaatiin akka amantaa shari'aa islaamaatti kan kutubaa jedhamus darbee ture. Qaama uummatichi barbaadutu isa sagachiisa waan ta'eef hunduu naamusaan bakka taa'ee ergaa isaa dhaggeeffate.
Mana marii dhimmoota islaamaa kan Itoophiyaa keessatti waltaasisaa ayyaana kanaa keessaa tokko kata'an Haaji Muhajjaaraa Diinoon ayyaana isteediyeemii Finfinnee keessatti gaggeeffame kanarratti uummata 1300 caalutu argamee jedhanii waa'ee mormii uummanni dhageessisa jedhames ennaa gaafataman.
Waa'ee kanaa kanan dhagaye hin qabu nuti gara keessaa turre nu biraa wanta akkasii waan dhagaame hin jiru. Naannoo imaamni taa'e duubaan tarree torbaffaarran taa'aa ture.
Yeroo achi baanees manzuumaa jecha gara Churchill godaanaatti baane namni lafooma deema malee homtuu hin turree jedhan gara waajjira televiziyoona Itoophiyaatti hiriirri gaggeeffamee ture inni jedhu soba jedhu. Sirna kutaa biyyattii adda addaa keessatti gaggeeffame beeku yoo ta'e gaafatamanii gara bulchiinsa gama kibbaatti nagaan gaggeeffamu bilbilaan natti himamee jedhanii waan addaa dhaga'ee jedhanis Haaji Muhajjaaraa Diinoon ennaa ibsan.
Mirchaawun asmalkitoo noo mikniyaat mirchaawu akkaawii tadarragawu nagar በቃ ራሳችን እጃውጥተን ፈልገውን ጠቆመን
ፍለኖ ከንላለ ተዳ ኦፊ ኬኛ አርከባፍኔ ነመፈኑ መቃድ ኦፍኔ አቹመት ሰገሌን ኬኛ ለካሜ ዋንገጌ ፈሜፍ ኢሳይሮ ብራራ አደጀቹዳን ገመቹ ጉዳን ከበጀን
ፍለኖ ጋጌ ፈመሰና ነሞተ በረተኒ ፍጫላትሞ ኢሳይሮ ደርቤ ጫላ ሆጂ ቡልቺን ሳገጌ ሱዳንደ አንቱ ፍለተሜ ጀዳኒ ዱበታን ሄር ኢትዮጵያ አንገውን ዲማማንቲኬስ አከንሴነ ጉራ ዱቢማን ሞቱማ ኢትዮጵያ ሽመልስ ከማል አበቶዱ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ይፈከብሰንት ሞቱማን ተካዩ ዲሞቲ ሐዋሳ ስላማኬስ ሴነሂም ቤኩ ጀዱ ሙምጭ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ባቲ ከነኬስ አከጀደንት ሞቱማን ወሉ ወለቡማ አመንቲ ኒካባጅ ገሩ ገሬ ለልስቶታ ሆከረካሶ ሽራንቱ ጅራ ከነዳብሲሶፍ አንገውን ተርካምፊ በርባጭስ ፉደቱ ጀደኒሩ
صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله بسم الله جل جل قبدر الرحمن الرحيم رحمة ما سار الحمد لله نعمة سندر قلت عيساتي قلوك انجر الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء الرهوى لواسى به تابع تمرى جرد مكرى فرقة الناجين على نبيك وخير خلق الله فارون كيت ربي سنقلت فردى يادك يسمن وفقر قرص فردى أمر لا فاجبا ستن ارك فردى شرين سجني عن ستن بقردى زنبيك وسرارا سيرك بربادردى يا رب اغفر لنا ان كان زكدا ملك الدنيا اخره ان ثم نبددا اها جان كان
راي ابا مچا ادو غلطه فنا اما بيا غلغله كيسه سالما في دقيقه 47 بنبرام ولكيسه غيا ردربه ساعه توقف دقيقه 47 بتاير كوفي مسوما Ethiopian biye yero heddu gargar sala ratti hirkattu sagantanu matatti gargaran kanaka safety net fada bale wonni heddu jirenyo mata jijiru kajiru taus amalle akagaba sajela manduratti baye jedutti nama miliona sadi olitu gargar sabarbada iyo kanammo kora jirenyo mata ratti mariatu tokko finfinne hotel giwon thai malabiyatti rakko ke sabau malte jedan ratti mariat mal dahamu qaba karorinya ta of kesa danda u kajedu pago akara kisate dubatame me gar qopi surati dabar
ayira makamultan akagabasi odu bloomberg malag dabata dunya imf makefate diotan bas jedetti gudden mal jiren ethiopia investoroti itti dabalamu banan gadbuade investoroti kes jirachu banan akagabasa imf fitti gudden ethiopia kunini arkija fi qabti shanta gamkani namo akadabi itti sbala fi qobawna fi wabinyata jila mandurat basetti ethiopia ti nam million saditi fi kumdibba torbatu karkar sefed dum tanke sammo marito kot finfinne hotel gioniti tai maritana Forum for Social Study ukana mo forum qoranno ummatat qopes akmari sunirat jedanitti etiopiyaatti karan guddinna jiraatulle midan nyaataati nagto konuf dandaanille amalle nambaadiyatif kamagal jiru walqitte sani nyaataanuf dandeesisuun jiraachuun akasinuf dire uf dandeesisuun jajjabdutaati isumakka jecho oges qoranno jireen ummataati fi imammat jireenna obbo dessaleny ramato marifin finnette tunirat jedanitti nam etiopiya kabaadiyaf magal jiraatulle nyaataanuf dandeesisa jiraachisna jechuun abdi fagootaati marifin finnettonin wabinyaata sagantane safety net fi egum summata dabale waaniddurat mariyate akobbo dessalenyitti rakkoon akka nam nyaataanuf dandaane nam tolchane akka nam nyaataanuf dandeenne nam tolchan keessa rakkoole akka namitti walti gurmaa ufi dabbileen uje akka nam ujjetan ammo caasaasaanifa rakkin fidu dandaane wani rakkoole fidan tadibeeni akka gabaas kanaatti nami lafdiqqorratti waltuulu lafdabu biyyeen diqamte badu jijjiireem qilleensaatii fi waan akka kafa ammallee megara marii finfinnee tanaddeebi'a dhaabbilee marii finfinnee dhagan keessa tokko daayirektaroota wabii nyaata ministir qonnaati obbo zeenaa habte waldu birru warra ekspertoota hojii tanaa ergan keessa nam tokko tohannoo fi qorannoo dhaabisaanii keessatti hojjetan wabii nyaataatiin wan wabi nyata yokan ambo wan saganta safety neti kasan ujjatani refu finfinnet bilbile gafadda kanjet
abban keenya kan ujjatu wabi nyata amerikanesu ana wan ibbatari fi ku tagal kessel bakken nujjatta itto jettajir kuni bakka yero baqen gogni baqatu bakka lafti bakko itbota e bakka bi roobni baqen jirre nam hankina wabi nyata bakka gubbatti ujjatajira wabi nyata hankina bakka gubbatti ujjatajira ichada
nanung anken ninkam nikami fakenna fi karakken nyata nqaba nokan ka gargar simbarban
jero daf nanung kulo highly productive jeda bakka gambella fi asosa male bakke nundumtu hankina wabi nyata ilma qaba akana zinna isan siruma inqaba jechu ndandam wabi nyata hankina bakku ndanjira garu nanawon kan gezet baqe tichima bakke tichimu want e fi area specific jeda anawon wabi nyata tichimu gubatto jeta bajira zagantan reto jecha jiru kuni food security program jeda achi gubatti componenti afur qaba tokko productive safety net program kan jiru safety net jiranka lamanni household asset building okanimo lechalo matira war ormifatin kunimo voluntary disaster program jani afra farimo complementary community infrastructure in kun ipshangu batojet kan masutika bas especially nanno afarifi nanno somale gubatojet kan kuni kun
ethiopia ke sai yom milalani tinjedan nama akagabasi tiktok bay jedutti nama miliona saditi fi qabti torbat gargars barbada itis balako pese nama gasi tu gargars barbada jeda maltau qabaje tan karori sambasu qabdamale
enni kuni akkal gara labatti lalamu qaba war humanitarian assistance barbadu kuni fi wabinyata wabinyata birkanesu jere productive safety net hojechaju addadane safety netu kan hojechajiru kan duran bekame gubatti namon yero ogga jalqamnu namon ogga saden barana ogga afran humanitarian assistance dan gargarama turan akkamit gara misomatti debi ani misomojjetani hanqe demmo min anyata isan qaban angejja jaata ita gunne fi rawatem misomojjetti jarrkun akka resource isani asset isani depleting tane gudama anjeru rakan kai productive safety net dabbat bakkota biramo erata jechaer kun chronically food insecure kanje the poor of the poor kangu batto jechaer kan dub adama dubat sul sanfakata ni kanu jechaajiru predictably tantay tambekam ummata kana ogashana dufan kesetti gargare rawanne jaja anqero wabinyati nyata qabani wabinyata san safety net ingutafi bakkan anjeru genzaba kinnaf genzaba mitteniyat bakka minani mo anqini jiru minani kenna maf jara kana wan qorumsan kan bekam garabiratini mo household asset building kanjo malak likin kenname fi asset sanit imba ifan o kentin gume fatan isan suni jero jero na kasto galiki argatani saato kubitatan fokan hojiko na alatan o gawo gitan hojjal dalata on danda wana kase kase gisan ratanit gali ofi o gagu difatan wabinyati o gawo danda o gamaran o gato ko gawo danda o kaban e bonik safety net ke saba nje tani achi gargas addada kenname ratet wabinyata amirkiri fatata deman
fakenna fak gabasa walgaidio kana forum for social studies okan forum qoranno hawasa jechulle nandena tor gabas deske sa to kobbo salen ramato to bodo salen ramato nama akata ummata jiren ummata wa yesu dandanin rakko ke sabasu dandanin rat gabasa kakabasa bare qoranno kakalle ujjacha ture ramalle na million saditi fi kuma dibbi torbat karqars egata mali gugurdan da hamu qaba mali gugurdan da fakenna jijjira mina no jira qillensina no jira biyen dika mujira wane duwa kana kana jijjira jadani tirwan sadi afranto kolle magadani ado malo jata me waya jetan jetu akim tijiran kana kara qoranno mirkana yen mant jijjira mu fi qab ummat mali goda mu fi mali karqars ke saba suf
fiftinetin malo jata yo gaita kanu atamdu batteno jata jira garato kon hankina wobi nyata hankina nyat mina nyata san qaban guta fi jira gardo kurmo environmental rehabilitation public work ko kan yema barta sura sai da sun gubba ogetani nanun suni akka rehabilitation goals baajo jittajira kana mujjira guddan do feera akan community nanna sani filatutti wanna kana hojjeta waje jide filatanit iratto jetame ummata baajin aga ammatti nanno baajin somera sani namni baajin keessa baajira kana ti amma jette kun namni gargasa barbaada jira yettan isaan kun ero hunda akum bi kenya onno gubbatti wanun dofte bisan gubbatti wanun dofte ero baaje transitory food insecure worije amma tujira saatu mali yero to kutokko wankin ro baajirate bidanya ta fankata yero kan ogayo tikko gargata sidegan umman atiyette kun amma yero takitti of gargaraman barf gejet na roon gadeer garako tsaatri beela tanin oge tanin toy wabinyaati of den daajiran kenya war safety net jenn ko san kessa ba sajir haba ma milioni lam ebisi mer garam milioni torbaati waye ture oga shenan dum kessatti mo war hum naqam war hojjate to nyaati den do war direct supporting tan kar safety ken kessa baafne wabinyaati of den de tsaajira saganta kenya kan hojjata ira in kuni mo fakkenya bi afrika ke telefa kenya taajiran war amma tin jettan kuni transitory need da yero tikko dafi rakatan jechar je sadi stounta ja am jaasta undanda imanteria assistance kan angar garama jira itan baqenimmo warra aanaa seeftineetirra ala jirafa.
Sagantaan seeftineetii keessa nama meeqa qabdanam?
Sagantaan seeftineetii biyyoo torbaa fi qabxii sadi qabxii afur amma bakka biraa waan hin ta'eef daataa guutuus kennuu hin danda'u.
Fakkeenyaaf Itoophiyaa barumsa baraan nami gargaarsa argachaa deemuu jira gargaarsa gaafachuu deemuu jiranii barumsa hedduuniyyuu biyya alaa irraa argatanii barii tokko bara bokkaati barii tokko bara quufaati barii tokko bara ammoo bokkaan dhufeetiin bara bonaati bara oolaati bara kan namarraa rakkisu jira dhuguma seeftineetii qof qofaan keessa ba'uuf hin danda'ani seeftineetiin kun waan yeroo uffummaatti gargaaree humni isaanii jajjabeessaa deemeetiin rakkoo keessa baasuu danda'ati kun qofti uummata rakkina keessa baasuu hin dandeenye bar dhufullee rakkina kana jiraachuuf danda'a jechuudha akka namni rakkina kana keessa ba'uuf wanni humni qaba wanni hundi qaba wanti hojjetamu qaba lama sadeen tokko maal laf kaa'uu qaban.
Isa kana keessaa kaayi waan tokkoffaa ikoonoomii guddisuu gara tokkoon rakkina misoomaa kanii misooma waggaa dabalanii hojjetan hiikamuu danda'a naannoo hundu misooma jira ammaan tana duratti kanatti turbadhi tokko jira fakkeenyaa naannoo Affaar naannoo Sumaalee gubbaatti maallaqni guddaan ramadameetti. Waan bishaan baasuu paaster development irrigeeshinii waan baay'eetu hojjetamaa jira isaan kun waliigalatti waggaa baay'achaa deeman namoonni bakka hundattuu wabii nyaataa keessaa ba'aa jira water conservationii adda addaa hojjetamee yoo itti deemeef hunduratti keessaa rakkina kana keessaa ba'uu hin danda'a malee yeroo hunda kadhaadhaan uummata jiraachuun akka hin danda'amne hin beekama si amma uummata seeftineeti kana gama tokkoon waggaa baafne miliyoonii lama baasu jechaan warra kun waggaa waggaadhaan gargaarsa barbaadan keessaa. Isaa hir'isu jechaa isaa deemna jechaa dhoosee jirti jiraachuu baatee amma uummanni kun hunduu gargaarsa barbaadu danda'a jedhee ilaallamuu hin danda'ame. Kanaafuu misoomni adda addaa waggaa hojjetamaa deeme yeroo dhiyoo keessatti hundumtuu rakkina akkanaa keessaa ba'ee akka uummata addunyaatti ta'u harka hin qabnee fudhachuu yeroo dhaabbatu gaa jechaadha.
Dansaayyee obbo Zeenaa Habdee Walde Birruu guddoo galateeffannaa qophiin teentaa misooma tarratanuma maan soraalaa keetii gam kiyyaan nagaan bulla.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Addunyaa kanarraa uummata biliyoona tokko ta'u haala wabiin nyaataa hin mirkanoofneef keessa jiraatu. Kana jechuunis guyyaatti yeroo tokko qofa erga nyaatanii booda nyaata sattaanu eessaa akka argatan waan hin beekneef falli isaan qaban utuma beela'anii gara ciisichaa dhaqu jechuudha. Namoota kanaaf wabii nyaata akka mirkanaa'u gargaaruun gara laafinaaf itti gaafatama namoomaa qofa otoo hin taane jedhan ministirittiin dantaa alaa Ameerikaa Hiilarii Kilintan nagaaf tasgabbii addunyaa keenyaa waliinillee wal qabata. Hiilarii Kilintan baatii xumura fulbaana darbee gumii gola naga eegumsaa irratti haasaa dhageessisaniin akka jedhanitti daawwannaa koo biyyoota garaa garaa keessatti dameewwan qonnaaf wabii nyaataa irratti hojjetaniif baasii heddummeessanii ramaduun badhaadhina guddina ijoollee fayya buleessa ta'aniif daldala fooyyee qabuuf hagam barbaachisaa akka ta'e hubadheeraa jedhan. Kanaaf jecha ajandaan ijoon imaammata biyyoolessaaf kan alaa Yuunaayitid Isteets wabii nyaataa mirkaneessuudha. Hegeree nyaachisuu qajeelchiinsi Obaamaa beelatti duuluuf akkasumas wabii nyaataa addunyaa mirkaneessuuf sagantaa qopheeffate. Miis Kilintan kana yeroo ibsan as Yuunaayitid Isteets keessa kamaadheeffatan dhaabbuliin 198 ta'aniif miseensonni isaanii qonnaan bultoota xixiqqoof deeggarsa kan kennan waggoota sadan ittaanan keessa doolaara biliyoona 1 ol walitti qabuuf waadaa seenaniiru jedhan. Gargaarsi sunis karaa jaarmolii mootummaa hin ta'inii wabii nyaataaf kan oolu ta'us ibsaniiru. Hawaasaalee siivilii michoota misoomaa godhachuun imaammata Yuunaayitid Isteets waliin kan wal simatu ta'uusaaf hawaasaaleen hojiiwwan dursa kennamuun irra jiraatuuf itti gaafatamoo ta'uusaanii agarsiisa jedhaniiru. Hiilarii Kilintan uummata naannoof gargaarsa barbaachisu dhiyeessuudhaan dhaabbolii ofii isaanii akka hundeessan gargaaru dhaabbolii sana immoo ofii isaanii akka hoogganan dandeessisuuf sagaleen isaanii akka dhaga'amu gochuuf walabummaadhaan akka sosso'an taasisuun daran bu'a qabeessaaf misoomaaf gargaarsa waariinsa qabu jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 8:00 meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13,570 13870 akkasumas meter bandi 25 yookaan kilohertz 11905 11905 11240 wiixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata gama keenyaan wiixata walitti deebina waqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti fufa.